Hani, umoyo supere kempio Uyo ni shemeji yako sandae tukio Jilani, mwenendo no kwenda sio Uyo ni shemeji yako sandae tukio Au samani wako kwangu na kosa mani Samani wako kwangu na kosa mani Amomba usije funje imani Amomba Mungu usije funje imani Tumwepuke ibilisi shetani Kufunja ukimya ndugu letea na shali Kutoa mguu ndio mwanzo safari Kufunja ukimya ndugu letea na shali Kutoa mguu ndio mwanzo safari Najua umenitoea mwana Na mimi nimekutoea sana Kwanini tusiepuke lawama Hali ya mtu joe na uma sana Kwanza naomba unitue Naomba unitue leo Ajumpu fitina kwambu naleta Hizo shobodu ndo nita kuteka Naomba unitue Naomba unitue leo Mbona naona unavuka mipaka Au ndo shobo na utaka Ninapoona mukisemezana moyo na umia Toponza hilo zingatia Wana wewe Unanichanganya sana wewe Wana wewe Unanichanganya sana wewe Kutuwa kibaraza ni kwangu Fika ona mke wangu Jifunze busara Mbona hivyo mwenzangu Kutuwa kibaraza ni kwangu Fika ona mke wangu Jifunze busara Mbona hivyo mwenzangu Najua umenitoea mwana Na mimi nimekutoea sana Kwanini tusiepuke lawama Hali ya mtu joe na uma sana Kwanza naomba unitue Naomba unitue leo Ajumpu fitina kwangu naleta Hizo shobodu ndo nita kuteka Naomba unitue Naomba unitue leo Mbona naona unavuka mipaka Au ndo shobo unautaka
MXG Yo mobara yo Ha Mze free bet by Anacheka Madi Laiso manzese
Oya wewe
Masalimi wanangu wa kibahe Chakala bundi Masalimi Mr. Kibegi Babati Wata mara Sauti ndogo yo Chalimze moja